Rolling out the window, then I see a pretty girl, she had to find it. Baby, what's your name, mom? You are looking so fine in the pink tights, yeah. So I need phone in Guinness, I got number. Bona bagai, monse bango tamba. Oke kareza, iwe umasamba. Nishito kangi, wachena kukamba. Ooh, cause you are so beautiful. Kaleza siniza kupanga buriko, no. So can you be my Valentine? I wanna be with you until the summertime, yeah.
Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwacha. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwaja. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Pigi sumdo kitu misinaga. Nje mpaka ndani na mkonga na swaga. Wana niuliza mani kipi unampaga. Kipi unampaga.
Take it to the max like an apple drink. I see the way you smile, baby, are you loving this? Love the way your body speaking different lingo. Ine kukusia kalesani gigo. So pick it up, pick it, dolly. If you got a problem, baby, put it on me. Nikaluvia nyene nizakama, sorry. So na papa tewe osazine for me.
Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwacha. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwaja. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwaja. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Maisha zawadi fura. Maisha zawadi kwaja. Kikubwa kumudu kara. Visa visa sibala. Vimane.
No pressure,
Mr. Seven.
I told you.